labda ni ache yeye. Kwake nimekwama, nitang'ang'ania, penzi talitunza, tupo yake tiba. Baby mimi